yako nimekuwa nikisoma, picha yangu umekuwa ukichoma.
Shida ya nini na nini? Maisha yangu yana kuhusu nini? Eti rafiki kumbe ni chocha, yangu kende unagoja. Tuachane, tuachane, yani kila mtu kwake. Tuachane, tuachane, hadina mafuta pande. Slow down, slow down, slow down.
Shinda yako sema ya wengine sandio zako, wale wamesota na wajua, wale wamepata na wajua, vile na wapanga panga 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 panga, na wakaranga ranga 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 ranga. Kiberiti wewe ni nare, unajua nikitoka sare, chunga stima ni hatare, usipate kesho hatare.